Yeah, Mir D. Julie. Julie Montana ways siko konde mine we tumepatana. Nimekuwa nikoda sana vile mine desi nidonana. Domana kumba tafadhali tulia na mi mama. Let me hold you like I never let you go. Yeah, eti naona kila chali mchana na kufuata. Seti nega lakini pumbe nipato. Yeni mtoto matata mgaru dede ndeta kikweli kuna vile unatesa. You got a sexy face kila moja unapendeza. Lakini ukipita walenga kija ulipo jitenge. Kami na familia baby girl mine tukajenge. Mine kupa penzi la kweli na siku laga. Love it which kini chando cheto. Gema rafiki utako kwa zbada tunisha kwetu. Mapenzi tupene mpaka ingino jinyonge. Kila kitu ambacho mola minijaria mine kupa wena. Siku pinu selusu ata kasi mdomo nisha kuna leo minisha kukusu ma. Jajirembesha nyuma kwa imeipa buna. Ujiyongeza sauti na tonyoka pangoni. Na mweka mpangoni na chama kukungelesha. Let me do this stuff for you. Angina tanda kudai na kutania. Nikombio so precious memo tanda kukombio sejoka na minia. Lakina taku ya skiula chana kwambia. Na utege tu vile madia mina kukombia. Kama kukupenda ni hatia. Basi mibino na nimevunja sheria. Mapenzi kwa vile ngino alinitesa. Ila wanisha kwenzi kwa vile umenipendeza. So let me hold you girl like I never let you go. Baby be perfect in everything. Sijui nisemeje. Mola kakubariki na vyote mama. Domana kubembelezo kamtuka jenge family.